Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Alal bare sappo lewru novembre jena jamre gabiri maslimaji jetti le maison de la presse bamoko odo wattu goto wonti nokku noftirter banyagara bidi bara bantineje. Politi individi yimbe wonbe le nokku noddirter banyagara be bihi wakkati fa taw hakkilaji mabbe ko immi sabi de wakkati fa nanan daade malfele odo nokku dun jokkale hen do wor hore kanye tetude jamarde jawlele mudden taw edi wi de ministre wonde wadde imadraji le de do nokku le fur. Ko han lata de darnde ande kesse de lele ele de fa jaw yalla jam e deder kanye yirweran hebe le nokko do on sisilu cubado nyaloma kedenaade kabaru ande li aduna rundu. Giltini micro jamen di min je fatu seguto yimbe la wombe tombe holli tam wiede wattu jone be nawtiro ton lanaji di sanne fu fota taccitobe le ful mayo ranew wongo tongo le majjul kambe dum won lumminobe wombe tombe be gondi e hawritinde to e pelle ko no dit association ko holli tindi wi lumbobe kay bi hisa jeewi hono cogoji jaatan tiidi sanne so be ngara faabe lumbo non be kollitiri o wite di won no sembe kabaruji dum jigni on do betande di bismillah mo don e hadate fa hande no wuddu leddi ni ko yida ko hewtaka wakkati fu wara horeji ni kanye tetude jamarde jawlele muden yimbe la joyna kaborde gonde leede do nokkule kanye gonde golludi do golleji holitindide hiccankelle ngalure banya garande jati wiyama wum utti yite fewtude e mudun le on do wattu miccitede wiide ministre wiyana wonde wadde imadraji le yontere jabbinonde fa rena jamare wonde tonde fa kebe famtar kedde no Mamadou Sama Seku
e wilam ko be commune o ciagal sofogo woni ko sofo jabe nanama le nokku loli do 4e quartier ngalure banyagara jamma talatere sappo lewru novembre hitane 2020 e wi kanko jokkodi do bo maire commune banyagara seda fuji holiti imbela jon en kaborde uditi yiti do almami hamidou sissé loli do modi kedana moussa tembeli kanko jokkodi do bo maire banyagara
kenyi wakati jande nogay ciagal sofogo minani gidale malfe ciagal majjum won suka jokolle ikudo bido almami o woni pidaado yimbe galle ko kay ta kala e mako watti mo le mobel nabi mo sudu doktoro yalla o meba sawrede fa nyalama mo ngoni hande o mi anda hobe woni ngabbe o do golde
tawena gubbal habitibe heybe denagu civil enle centre o fuddi golle yontere jabbinande wonande minisma e wi ko manande do fedde onu galdo gubbal casque bleu en fana mudum yodde imadraji bangal gidali e ko ndande mun en leledi mali fedana general dinis glen sport kanko woni commandant galdo gubbal onu
be soldats en be ana way wadde imadraji watti funo be matani gidali ngadaani fewde yimbe na wattu fusu be jihi kabaruji tiidudi kasin dindi e imadraji ma e modi no yaweri civil mb wala fu torda mo yottinde le imadraji ma be
andon wiide yimbe hewbe li cercle banyangara yila mabbe yo sinuji ngondi li cercle ndenta signine talkuru hewtagul jam e dewrol honno to nyonotun hultama wiide an handunno lamkobe transition be ngada newa munya ngal lokkortal joda hala hakunde yimbe le odon ko
ido kabaruji foro mba hebdu dun do bema ame andi to dun page Facebook kanya compte Twitter studio tamani kadine no dit conseil national de transition wattu juna imadraji di wiama idon wonte wadede le majjun be bi ko yata mangal patte nogay idom kanye kanter so pamam fa fedde juinama kadi yimbe europe le M5RF be fa yotto pelle politique gonde leedi ne di kanye pelle halana ne dina ko be fu yimbe le mudde garanta le de do fedde hande lomtude ko nayri bangal assemblée nationale suudu ministre humnido kabaru kubeje leli dimed indi be bi ciagal ko kuma do ngabe kanye wobbe gollobe le ciudu sarwusi di kollitiwide ngadan murtere mudde ndan gonde jokkitaade ko be bidum taccete e lebbi mabbe do hono sariyaaji di kollitite le leedi malindi so nedan jogi hakke wadde murtere hollitinde do won sariyaaji dum gondi ton tanya ko taccia e jobdi mudu do no balde de jomun gollaye kanko do no horeje leedi kiddo no dirtet amatu mani touremo buri andi tredde attete on nitite no wido dali adna le nokku no dirtet istanbul idum le leedi tirkinde wakka mo yaano faamu soroyo le o do nokku malin kobe hobe an andi hono gollidi dimo golluno le leedi ndi wobbe do kollitiwi leedi ndi yeggititaamo fa abada hono golleji ko golluno le ko jaddino ko fa kebe famtar kebe malin kobe ko cifido en do faccitango adi sisi
ko min mbawi miccitade do makko tan woni o neɗɗo jottino kongol muɗum o soldats certuɗo e soldats en fa heewi leɗɗe afrique garɗo e laamu so tili totti laamu o civil en o neɗɗo jurmotoɗo fay so laamu makko o samminama jonte seeɗa tan fade manda makko timmudi ko mbawmi miccitade do o gorko mawɗo tan woni omo yiɗi leydi makko omo yiɗi ɓiɓɓe leydi omo yiɗi sukaɓe du sanne o gorko mawɗo kinnotoɗo jinnoɗo leydi muɗum sanne jinnoɗo ɓiɓɓe leydi o laatike président golluɗo leydi ni sanne bawmi wiide tan woni yawtugol odo gorko mawdo ana wawi wiide lekki mawki samani leedi mali
kollitiwde sutura makko be garno wadde do le communiquer le ko warta ko wakkande sutura makko hani wadde lidde leedi meedi de kanedo sutura makko hani wadede nyaloma kejenaade kabaru ande kesseno sicilidi di gorrino holi tan wede wattu jono dum yambinama le 10 lewru novembre jabbe non do wakkande dum yambintende do imadraji di an gonde halede wattu jono ko an darade darnde dum ande kessele leedi elede yalla jam e degenan hewtele nokkule de kanyi yirwere dum yalla na hebe le tatteji di fu ko han lata darnde ande gonde leede fa keben famtar keden Mamadou Samastiku
dunke en ande be leedi mali be jodaki fi juude bolo so bangal hetogul jom madun yirwere be do scientifique be na gadda imadraji kewdi bangal lugaji dum won ko hulti docteur Yakuba Dogoni janginowo jande dure leedi mali lugotodo dun le gulirre point sud
lende yakune jandeji dimi gondi wadde dim mine wawi sifade jande mo mi gondi wadde do sababuji ko yoppata yimbe wadde golleji bondi dido jandeji walli mi andude ko dun sabi sukabe ana yara dati bondi mide jogi pelle yimbe tewtobe le nyaloma de o bi den gondi hawrintinde jabu ngaji mawdi wallu demme daranaade yirwere denaagu kany marga lobbal
so bangal cellal kambe lukotobe jeba kifi golle hando gollede woni ko holliti fa hande docteur Dogoni do nokko lolirdo centre pour le développement des vaccins lugaji ngadama e kala wattu nyawuji bondi yalla nyaw on hebene safare bangi goddo dun kambe certificat be na golla letede gol nyawuli kedanna fa hande docteur Yakuba Dogoni
hande won cande gonde wadede ko noddirteedo institut marcho bamako do pikkeri mide gondi gollude do dati no mi mbawi sokoraade nyawngaaji kasen do hono mi mbawiri martinde yimbe kumpa yalla ebe tabbo gabereji di
kambe lugotobe holti wiide lamu leedi mali faabata ko fe honno haniri golleji lugaji kambe scientifique en leedi mali
wattu jona ndiaram fa nokko noddirteedo segudu woni ngallure ceyde wonde tonde hollitindude mayo gotu e gotono ko heewi yimbe lebe won gondube gollude golle je ko nayri bangal lumbinde yimbeel hono lumboobe so keda oto bangé mayo ngon wattu jono hon lumbino wobe tombe ebe jogi ton fedde mabbe be jinninde do fedde be biido be kebal hen gal musaddaaji mabbe feesu taamu wiide wakkati ji do be keba do hen tiidalaaji jamar nawtor ton laanaaji wonde ton de ka kollitiide cioggul lumbindir gongol jaati dum tiidle odo nokku fa kebe famtaare kanko kedjaada amen faato segu to wonko ma hebini min do hen Mohamed Cissé do facce tango Mamadou Samaseku
do sofa o yomo moteur lana lumbinowo yimbe mayo Niger segutun e le nyaluma fuf lana jidi ngada yawara hakunde tateji didi mayo ngo kedanati an koni kanko horejo fedda humaninde lumbungul mayo Niger ngo
amega siga bolo
alhamdulillah won ko mi kebata en golle amen faiso won tida laji dimin jeta wala no min gada tan won ko min baye wadde ko way daranaade saddami mi wawa halde cuggu goto saatu mi le way hebude ujinere teme joy sefa saatu mi le heba uinaa didi saatu dum mi le heba ujinere sefa
se waklemo ido lana jidi na nafa sanne jamare tunde buri fuf gonbe tateji didi mayongo ka non na totobe hulti metemabe do beddugol ciogu transport keddana modbu tangara gote be do yimbe
ciogu lumingol mayo be odo wakati buddebe sapo se fa sam mayongo na ati din tidi sera odo wakati so wana dun ciogu o ana yafi sera so ndiya na jippike minen kamin jippe be ngarta ciogu buddebe se fa gon no harande
be dadi drnade amsudaji gal be do jon en lanaji be na pabo dun kebe commune o faysu hejabe lama hulti wiide fabaaji mabbe di momna sanne keddana Drissa Dambele kanko woni horejo kabaru jawdi le mairie segu
lere ko nanata bangal kebal le lam segu o ana fandi mi de bay wiide wala fuddan ko mi jogande kebal lam segu
andon hakki chapano jon en lanaji ngon gollobe le mudum hitana fufudun be jobana mairie segu ko buri o nyaaji debbe kalsi sefa bangal usuruji dun ko hebani si jottamani gila segu Mohamed Cissé
ndara non kabar nyaw coronavirus o worri le 10 lewru novembre jabbe non do bi yimbe la chapan tato e tato nyaw o yey muuden yimbe la santuna be do yimbe la chapan e jaddom e taton ana hollitiide nyaw o leedi me din yimbe la uyne tatom e temed jaddom e chapan e nayom e joyon santuna be yimbe la uyne dido be chapbe yimbe la uyne dido non be kollitiir wi e temed e jenoyom e joyom yimbe la heddibe le be yo temdre chapan tato e jaddom fa keben kabaruji no coronavirus o ri ke en mumini sendebu
CJT
tamani
fedde sendika gollobe INSP quality wide be ngada murtar golle balde tati edo hani fuddude nogay e tati lewru novembre gollobe be ana wajimbina yobbu gollo genari yimbe le humani be ewde so tawi nyaw o anay dawobe be be ndara dun yobbu gollo jondi mabbe Umar Waygallo e Ali Sissé ana martina min kabaru do majjun
darne nokku golto fedde de no dirta comité syndical des travailleurs de l'institut national de la santé be quality be gollata kasen le takite yontere wattu jono be kolli metti mabbe sanne hono yimbe mabbe kanbe jewde geji nyaw coronavirus no wordi Abubakar Aliou Diakité kanko ni secrétaire général de fedde
ila nyaw covid 19 o wari le leedi gollobe le fedde mietene INSP heba e sultere fanyalo ma goto gollobe be ana handi e joddi mo be dokkaaka ana heba lebbi tati jom
warobe ndartude kaytaaji muuden yellana keba fa ngada voyage ji muuden kolli metti muuden sanne le nder do murtere fedde no dirtende INSP
nonete la wattu 6 heures bet na faado min goni jondo fay hunde wadaye yimbe le be ngana tintinobe metere ko wiya yoppe hakkune mabbe kum ko heewi hakkune yimbe dawobe fu ana jogi biye avion so a wala jabu test covid o de balde tati wajibe jode ma bantude tawol ma ngul
kanko kuminido kabar yubinde golleji habude nyaw coronavirus o yoma andino hunde dido kutteje ko way hewtade yimbe le dawobe so nata ele ndi woji di du e tawede fu we gonde haldude be do yimbe le yele himmeji dan kuntene hore keddama kanko professeur Akori Ag Iknan ko sifirdo hen
le kutteje mudu ana mauni san so kuwani no kebal le ni famani du projet o ka ana do diketa o sinyine
idon wonde wadde wakane yimbe le sawbe nyaw coronavirus o wondi e beedade le jenaay lewru novembre ndube koliti wide ko yaata yimbe le ujnaaji tatam e temede jaddom e sappo didon wonbe o do nyaw hebi yimbe le temede nayo chapande nayo men jaddom sawbe nyaw coronavirus o dano gondi e haybeede
Lady Malikanye, Lady Namibi anakani fide balon aljumarende. Idunata, Lady Yaltingola, Lady Ekan 2020. Kambar Kauritala, Coach Lady Mali Holiti Video, Osubi, Fiwap e balon, Chapantaton, Ejeton. Kambar Kabaru, Nyao Coronavirus. Hetine Joni, Lamdi Ketotope Mena. Yo Professor Akori Ag Iknan, Kedato, Hapugola, Nyao Coronavirus, le Lady Mali Jabo Totun.
Allo docteur
docteur ko dum sabi adadu yimbe le nyobbe covid 19 pediki batte imadraji di do watuji di sabi dun yimbe le hebe na dawa nyande fuf temre jagomo e temre joddo yimbe takunu be do na wawi tawede famdi fuf min nayo ma njoyo nyobbe den ko buri hewde dum ni sababu kewol adadu nyobbe woko dun o
yu do timata hejo acti covid hande andon wiide odon bawi hettinade dun no de muy don fu do bembe men facebook na dun no de mere mere e viamu
Studio Tamani
Studio Tamani yo pabal lamu leede Suède, Danemark, Suisse et fête de l'aide Europe.
Sikirab de lorne le kire duji to en jara nokko no dirtel yoro sobe collectivité lumo be nokko mo no dirtel kuri to gulli uradi don jippiki ton wobbe do no dirtel don yidi tupari be bi lahi ko kilo wono sotte ton buttemer jago don warti buttemer juy sefa boy ko kilo wono sotte ton buttemer juy chapade juy sefa warti temer tati e chapade lay sefa non ko collectivité do lati sabab mudo yo wattu joni dano ko yantu le wodo nokko Kartan faro sando bi ko mayo gona ton ko wattu jono cogu jare ni dum be digi ton sanne non do kolitiride beno ko be gonno sotu ton dum won ujinaaji nay sefa wattu jono bi fa ujinaaji tiddi kambe sotto be jare ni jomo be tobe be bi sababu ko mayo gona ton de hodo no ko lati sababu mudum bi so bi fande wuro zanfie mu yotti kito e gikkide gikke lobbo cogu jare dum bi toto gardon do dire do maro nengu mudo be bikkino do jibbikiton ko wonno so tetton buudi chapande jagom sefa do warti buudi chapande joy e joy ko lati sababu mudo be bi do won kettangal fu bi o do sikra do katten beta hande do kabaruji mede dimi joti o sane hedade hejju jamen ko litindi wi do kabaruji foro bay hebdu dum do bembe ame ande to dum woni site www o moni do won 3w.studiotamani.org non dimi to o do numero mere mere 37321 Holy Trinity of the Day, in the corner, and the corner of the Sierra, you're going to be there, and I'm going to be there.